sunga chiribera o tomanya baba katonda byagera bwatyo ne wantisi bwe yalota ekiroto nakyesibako yalota empologoma ekuseemu amannyo n'agalondawo kyobola bawerira tewabula mpisa egawenja wiso songa wampologoma ne bwali baza yalifanagage nange mbalayirira nti okujjako mpozi lwe ndiwummula nja kufubanga okubalaga enjawulo ey'ebinvamu n'akadindi n'akyendeese amatuumu ganjazikeko mbalaga ebiwalaganya amawanga gaffe tubyeranzeeko waabadde asitunkana mukwano tula olabe katonda bwagaba ebitone mu nsi ng'antaganjudde ennyo awava akabaati akasonga n'enkakukako webyava byonna kunenya bajjajjaffe kuba bakola nsobi olwo tutemera empenda mu nsimu n'ezitudaganya n'emizimu gyandiyitiddwa mba kuba na mbuga nze n'enjiwozesa mazima gyandi munda ze yagiwanga obuyinza okutubolanya n'eyaleeta olugero oluwagira okutta yandikandabye mwensegulamiramu ng'eyo gye yagenda yalamulayo bweyiyo ti kalamu yefumu nga gy'obonjoza ebikaluba abandi badde bateesa ne mutereeza ng'ekiba kisobye nze jjajjangobya ku mukazi omukiga ne nkyewuunya ng'ate baabanyaganga mu ntabaalo wano ne babeddeza ebyo bye bizze bikoba emisaayi gyaffe wano olw'enjawukana ne twetirimbula buli olukedde nga mbintu omutali simanyi oba kirivaawo mu mirembe gyaffe gino n'egiriddawo nze kinkanga nnyo buli lwe nkijjukira mbulwa n'otulo obanga waaliwo ensobi abange nze mbateetesa kifaba emirembe gino otwandyesenye abedde baalina ensobi kkiriza naye ate ekiruma kwe kuwondera omuwere ne saalumanya tunula gye mbalengeza omugezi yeekaabiramu gafaanyanakimalawo eno ogwanga mujeba nange tweyambe nze bukyanga mbaawo sirina kyemmanyi ku byenjawukana lwaki nsikira ensobi nze w'emirembe gino egise giddawo omwana oluzaalibwa neefuuka empisa mu by'omubuulira nti tagezanga ne bw'oliba ofudde oganza omunyolo so nga n'omunyolo ng'asanze omuganda wandagakinyi n'alyoka akwekanasanga gwe babuulidde nti ola n'abafu olaba twegaananga n'amawanga wano mwe tuzaalibwa nga kwokyogerako nti ze ndiweebuka eddingo ya kiso esolodi bulooka akwalinga amaziga agajjulujjulu nga mpozi omuntu akwatibwa ku nsonyi yewa olulimirwo kyenva mbeekwasa abajjaki omusingi baasima mubi ogwekozesanga obusaale n'ebiso ne beetirimbula simanyi oba kirivaawo mu mirembe gyaffe gino n'egiriddawo nze kinkanga nnyo buli lwe nkijjukira mbulwa n'otulo omugezi yeekaabirako owe tunula gye mbalengeza bagamba baganda tweyisa bubi naye nga twabakola kigwe boolowooza ennyo ekitwalanya nze ndaba tufuba nnyo wano buli ggwanga ne tulisembeza tewakyali abayiganya faba emirembe gino twakyusa nnyo oba ensobi zaaliwo tetugaana naye ebyo twandibirese Netwe gata wamu mkuzura maisa garumpananya Zewe nkukwana kumuze kukukura lika jifura mbarana Mwengu gambo njisefu na katambara kakuyamba huu Abalarabu wafe manjuta na banangaluza kwa tatikowe Kosa na bapemba batambara nkoye nebo mwengu waku Jemfansa nyukira bako pempisa nebeo yota Banjibe wasiriza na bakaza bakando wenda vikai Na eje tuwe murugunya obunyi kasaba tutangazemu Tuwajifawe tuagaro kuwa sake wawe tebatuganya Nzenda banobu jema wanga kafta wanugwani weteo Wade wade buda wanga mwenye kwa mganda ya mwendi nse Obanga waliwe sabi ya bange Zemba tetesa Ipave mirembe jino tuandye sanye Sigana waliwe sabi ya ziruma Na ya techiruma Kwe kuonde romwere ni sarumanya Omugezi ye kabirako Kujia kumara wa maanga gafu wano wetu ndasawi Echo kuoza zandi zemu nezi kukobu saja nebukirana Gwechi kuyamba chiku misainge jejitiri mburua Kubane wetu nerigane tuwe kubama saso mutiri nganua Chisivu kwenkana kananga kubo jiroza mutimangu Wajo kwa tiwe futuwa kubiora bebiru njibi mkusingaku Zeyandi kuwata magezi mwena itano vitukaku Olo rususuru omuganda lwa ufu na inga chiva mkulia Nawe joju seko mchipoja kwa ungole nandikowe Zeneko mbange vinyanko levi wale vye vitikula Chinafambie buzako nivimpa na magezi ninga kozesa Bangamba no uo muenga kubonga lio kasagare Katibu cha mutandikanga yenu kudati unyenya no mutwe Katinjaga ramfu no murugwara mpabule chobu tambuze Haba kazi dagara chiri baba wukono wenzi mbaka Nebwabo mkisu warabange chiru njicha kusingamu Nzenku watengabu wagenda ngo murabu mwebu zeku Tulio kutreji mwaka sigo bajaja kebatu sigamu Ngatwe kase wa mumu kuzura maisa katumpananya Wabanga waliwe sobi abange Nzemba tetesa Kipabe mirembe jino utwande sanye Sigana waliwe bicha mwebio Na ya techiruma Kwe kuonde raba were ni sarumanya Sobikiriza na ya tendesa Kipawe mirembe jino tuandye sanye Omugezi ye kabirako Tunula jemba rengeza